Eric J. Atakufika shingo bila nia zao zitafika ukingo. Hey, hakuna siri wanafufuma, ifani sira hisi wanabaki suba, vita vya pili wote wanjua, mstari kali wote wanabaki suba. Kila show kila gigs wana smile, na sio kiki flow yangu versatile, I take it easy nina chill niko fine, so take your time show the world that you're fine. Nikiwa nayo wanaona wevo, na nikianza wanafika ukingo. Believe me, come a wimbo. Let me know tingo. Wacha moyo usipate mawimbi, kwani takuwa mwanzo wa mashambulizi. Check you now close, matata. Bello na di flow, matata. Wine for me slow, matata. This boy got me high. Hey, check you now close, matata. Bello na di flow, matata. Wine for me slow, matata. This boy got me high. Hey. Dunia ina mazuri mabaya, kumilia usijeka unahaya. Sinue kisa haunara, mungu na kuwege sawa. Kama kazi ya kuchimba shimo, umeoa na umekosa pendo. Fanya kazi ya chama ringo, tena wema nenda zako. Ni akiba ya baadaye, sijafora cha mwenzako. Tafanikiwa baadaye. Wanae wanaona wevo, na nikianza wanafika ukingo. Sina mbili mimi kama wimbo, nilewa na mindo utingo. Wacha moyo sipate mawimbi, kwa nitakuwa mwanzo wa mashambulizi. Check you now close, matata. Bendo na di flow, matata. Wine for me slow, matata. This boy get me high, hey. Check you now close, matata. Bendo na di flow, matata. It's my got me high. Hey, what I'm a beast in my flow, so the freestyle anyway. Rapping my beast, so the decide. My first time on the mic, me not kill high. Let the fans decide, me condone inside. My face in one jaw and a tama. I said you wanna go for chapa chapa. Finding a suit, he like a boy, baby. My pens in my time, me a damn on a baby.